dib u furista wajiga koowaad ee magaalooyinka gobolka Ontario ayaa bilow u ah 3 waji oo mid walba u dhaxeyn doonta 22 maalin si loo hubiyo in qorshaha uu ku socdo qaab sax ah iyadoo laga baaqsanayo faafista xanuunka COVID-19 sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee gobolkan. Marka laga soo tago in la ogolaaday in barnaanka ilaa 10 qof ay isugu iman karaan iyo in inta badan daqdaaqyada ka dhaca dibadda loo ogolaaday, sidoo kale meelaha la furay jimcihii shalay ahayd waxaa ka mid ah maqaayadaha oo dadka ay ku cunteyn karaan banaanka, kuwooda leh meel la fadhiisto oo banaana. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay in xayiraaddu ay u qaadayaan si taxadar leh.
We're now in a position to look at a slow and measured reopening of the province. We have created a plan to safely reopen in the coming weeks.
Waxaan joognaa meel aan si tartiib tartiib ah dib ugu furayno. Waxaan sameynaynaa qorshe si badqab leh dib loogu furayo todobaadyada soo socda. Tani waxay ku dhacaysaa si tartiib ah oo taxaddar uu ku jiro. Taasi waa waddada kaliya ay ku shaqayn doonto.
And with extreme caution, that is the only way it will work.
Joseph Patrick wuxuu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadaha magaalada Toronto oo Soomaalidu qaar ay ku xiran yihiin. Wuxuu ii sheegay in ay khibrad wanaagsan u tahay dib u furista maqaayadaha.
The reopening of the businesses, it's going to be an amazing experience.
Dib u furista ganacsiga waxay noqonaysaa khibrad aad u wanaagsan. Tan iyo markii dalka oo dhan uu si xun u saameeyay cudurkan safmaka ah, waxay qayb ka qaadanaysaa dib u furista kobaca dhaqaalaha.
Dad badan oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin ayaa durba bilaabay inay dibadda u baxaan oo ay ka cunteeyaan maqaayadaha si ay isu ilowsiiyaan bilooyin badan oo ay guryaha ku xariisnaayeen COVID-19 dartiis. Waa kan Nurdiin Maxamed oo ka mid ah dadkaasi.
Xuseen oo aad ba u mahadsan tahay, saa ogsoon tahay maanta oo la furay maqaayadaha oo banaanka lagu cuno. Aad ba ma rusul weynina haddaan nahay dadka maarata Soomaalida. Waahi oo waxaa lagu daalay Xuseen oo maaratay fadhiga guriga ah oo meel kale aaday aan jirin oo maaratay oo wax walba la xadiday. Soomaali saa ogsoon tahay waa dad oo sheeka ah, waayo waxay jecel inay maarata banaanka ku sheekaystaan oo ku shaahiyaan. Naftigay maanta marba maray oo maaratay wax kasoo gatay waxaa waaye maqaayada. Aad ba maaratay oo soo dhaweynina, waayo waa wax aad lagu farxa waay.
In xayiraadda laga qaado gobolkan ayaa timid kadib markii hoos u dhac weyn laga dareemay kiisaska COVID-19. Jimcihii in ka yar 600 oo kiis oo cusub ayaa laga soo wariyay gobolka Ontario, taasoo u dambeysay tiro sidaas u yar in la soo wariyo in ka badan sanad ka hor. Sababta ugu weyn ee hoos u dhaca kiisaska COVID-19 iyo in lagu dhiirado dib u furista magaalooyinka gobolkan ayay saraakiisha caafimaadku ku sheegeen in ka badan 75% dadka reer Ontario ay qaateen ugu yaraan hal tallaalo COVID-19. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa dadka ka codsanaya inay qaataan tallaalka isla markaana ay ku dhiirigeliyaan kuwa kale ee aanan qaadan.
If you haven't received your vaccine yet, please go and get it now. If you have, please encourage a friend, a family member, a neighbor.
Haddii aadan qaadan tallaalka, fadlan hadda qaado. Haddii aad qaadatayna, fadlan ku dhiirigeli qoyskaaga, saaxiibada iyo deriskaaga inay qaataan, maxaa yeelay tallaalku waa kan kaliya ee aan kula dagaalamayno COVID xilligan.
Biggest factor in our fight against COVID right now.
Bilowga bisha dambe ee July ayaa lagu wadaa in la galo wajiga labaad ee lagu furayo magaalooyinka gobolkan, kaasoo dadka reer Ontario ay arki doonaan ganacsiyo kale oo furan. Xuseen Uur Haaji, VOA, Toronto.